Yo. Bumbo. Jiji bwana kuishi ujipange, dada ukitaka gari ni lazima udange. Hayo masai wana namba za mange, wengine mtasema ni akili za bange. Ama nendembea, baby anakotokea, ngoda swezi sogea, etadi mbuzi wa mbea. Arusha, naona kama tajirusha. Bomboko, can I move to the mosh? Vipi mimoshi, naiwaza sana Dodoma. Kila moyo bado nagoma. Au nende Kigoma, ama nipeleke nilipo Roma. Alright, koja kwanza, wacha nende Mwanza. Dale sato kwanza ila, Mtwara kwanza. Eti uko bongo, vitu vidogo vidogo, wanaume wanasusa. Kila mwenye kiki kidogo, anatembea na bausa. Shit. Nataka mji,
nenda Dar es Salaam.
Usitaki nipe ni mji.